Zondaba, Zondaba, we, hey, ukhona isiziba. Ngithi kule, Zondaba, Zondaba, we, hey, ukhona isiziba. Lapho kuhlala khona amakhosi amakhulu, kule, Zondaba. Ayibo, hey, ukhona isiziba. Ngithi kule Zondaba, aywe, hey, ukhona isiziba. Ngithi kule Zondaba, Zondaba, aywe, hey, ukhona isiziba. Ngithi kule Zondaba, aywe, hey, ukhona isiziba.
Ngithi nomngaba biza bonke anginendaba imi lo usipapa umsweni kodwa nisesomane ngiyabazamekha ngobusaba amacala ujojo olumantweni kowabo ngabadala bazomgoba iqholo ngithi undanda kowabo osumadunga yalilo ngiphelethala ngoba zongizondaba sinesisathane ngithi la ngiphuma khona ngiphuma emkhomasi uthini inyona emhlophe lapha ekostinini uthini udokuzini emabhesini alo.
Ngithi kule Zondaba.